nitaumia moyo wangu, nitasherekea maisha yako. Baba, nimejifunza mengi, mengi sana. Kwanza muda siyo rafiki sana, miaka sita tu umefanya vya maana. Tanzania yote kuna yako alama, kuna yako alama. Wanasema woga kiza kinene, au kuwa nao. Tulipojiuliza nani aseme, uliongea na o baba. Sasa nani, sasa nani, sasa nani ataziba pengo kufikia malengo? Tanzania, Tanzania, Mama Samia, Mungu akupe nguvu. Tanzania, Tanzania, Watanzania tupendane. Tanzania, Tanzania, oh, my Tanzania.
Tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu.